ya mukuzala buza mama weka mweyali akuzala abasawo mu ddwaliro bamukulisa omwana tekuliko omwana nayo zadde kabikimanye akaana kokayaye mama kegendereze wakyuka bukyusi wetewali muyaye yadde watondebwa mu kifaananyi kye mukama akulinze komawo Kabazanye negenda mubanga ne palireyo nganyini yo munyivu baluni elemende mubanga bajuwa kasera luboro ne koma okunsi kubanga banyivu ne bajija momuka yona kale nawe bojo mukama yakuwa omuka wosebe watukeno olemera mu kibi olinga baluni luliboolo n'oggwa mu wenna komaweeka mbagwe nkomawo mangu sitaani akuteza amaggwa tayagala okomewe wammwe tayagala okyuke ayagala ofireyo mu kibi byebyo by'owulira amawulire bye gawandiika Pasta ya kutakana Owe jindi ya pie sente Ono ya kuze chuma Omulala polise munonya Golo no sanyuka Kato chuma nyoyo ngira kumula Fe yesu wafe Takwatanga kukana Katonda wafono Polisi temunonya Wabula ya jinonya Ayakale chuke yenye Katikwe wera bide Kanisa yedwaliro lyabalwadde waliwo betujanjaba obubi abalala tubajanjaba bukaba abalwadde baffe abamu tebannawona muba mujanjaba bukaba okuwulira yakutakana ate temumugobe nyini dwaliro yagaana yakyatula lunye buli omu mumuleke ajenga bwali bamalaya mujeka omulwadde ye yeetaaga omusawo kati manya twali balwadde twali balwadde naffe twawona komawo komawo weeka nebooba n'abasajja bangi nga tomanyi mutuufu yani oyo wala kikonywa engwana otuuko giyite ngwa obwenzi bwakwata wenjogerero bwongo bwakyuka bolaba embuzi ku luguudo bwongo bw'obugambo oyo mukazi yajja ebintu byakyuka naye komaweeko bulamu buterere komawo mukama akwetaaga ebibi byo byonna byerabidde mukwano komawo ebibi byo byonna byerabidde mbagwe komaweeka komaweeka omusajja takyebaka mulamwe teri agenda mulago bamukuba empisa ewonyongaba jangu n'obwenzi bwo bunaabonere eno mukanisa teri agenda mu ddwaliro n'asaba bamujanjaba obubbi jangu n'obubbi bwo empisa ezibuwonya ziri eno jangu n'essirinti zo ensonyi zinadda mpola mpola jangu n'akajanjako kanaabonere eno mukanisa jangu n'amayembeko yesu anaakuwonye nnandwa jangu n'essirimu emiggo gyegye gituwonye ndwadde gira mu minito ensonyi zinadda mpola mpola